Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ungo Yahweh Eshola Oshon P. He is our high priest Bazalwane and uhlezi esikhulekela even today and ukhumbula ukuthi asizi kuyena uKristu or siza ku the throne of grace for forgiveness kuphela kanye ne salvation, but we can also come to that same throne in prayer, knowing ukuthi we are no longer enemies of God but beloved children who call him Abba, ubaba wethu, our father. 15:36 ngithe uma ngibuya ngikanye nosisiluko Mkwedi Puti. Shaya nge double barrel bazalwane. Kodwa uyena ozositshela ukuthi kungani. Shaya nge double double. Uyazi le ngoma lethi konje ithini leka this guy. Wase Nigeria, yes. Now ushaya kanjalo, shaya nge double double.
Yes, there's no reason that's peculiar besides the fact that, you know, about the child on the streets and
radio.
Someone said, Madang, I advise our youth to work. But you know what? If you just disappear suddenly, there's a local putty there. Abanya will be left wondering because I'm a Kamaya fan on radio. So I was going to say, so what happened to Lukum Kwedi? That time it's the same person.
It's true.
Let me just go with it so that oh, it's the same Luko.
Yeah. And ukhulumiqiniso, like for instance, like haya angazi ukuthi sinabompho abangaki. Ngathi sinabompho almost 3 or 4, if I'm not mistaken. Yeah, so sikhona ukubahlukanisa ngalokho ke ngama surnames wabo ukuthi umpho Puthini, umpho Manne, uyayibona. Yebo ukhuluma iqiniso. Yeah.
So yenzeka nje leyo nto, kumele uhlale nje u-alert.
Yeah. Okay, siyakwamukela la ekhaya Luko, and siyabonga ukuthi usiphe nje isikhathi sakho sizoxoxa nawe simazi kabanzi. Uluko, bengibatshela ukuthi usoyilunga lalomdeni and bazoyizwa kaningi le voice yakho emoyeni. Konje uzongena ngaziphi insuku?
Ngizongena ngolwesithathu from 12 to 3, kuHeart to Heart, bese ngingena on Fridays from 4 till 6 PM kuSpectrum.
Ilapho ke bazoyizwa khona le voice every Wednesday between 12 and 3, every Friday between 4 kanye ke no 6 ya ntambama. So sicela ukumazi ungubani uLukho?
Okay, so Uluko is, angazi nokuthi ngisangazi categorize as a young woman.
Yes.
But I think I'm about 35.
Yes,
yeah.
Definitely.
So I'm a young woman born again and, you know, sold out for the Lord, absolutely. You know, ngahlangana noNkulunkulu at the age of 12. I'm 33, by the way, now. I come from a family of 5, and I am one of the last 2. Me, I haven't seen this, but in closer city, well, in the well.
A twin,
yes, I'm a twin, I'm one of 2. And Gwen Zagala, by some miracle, I also breast twins.
So, go short lento a twin, Ila, FM Denini.
Kakhulu ngilongitshela abantu ngithi usisigama wami unamawele, usisigaba bami unamawele, nami
aseza hey Luko aseza futhi amanye.
You know what, ngizima ngikhuluma nobaba kithi ngathi angisafuna ukudlula khona, sengisaba leyo nto ukuthi ngizozibona sekunenye 2 again.
I'm
a twin, the last born. Like I said, I accepted the Lord I think 12, yes, definitely. And I've never looked back since then. I would not say waiting easy, but it has been so worth it. It's really been rewarding. Any other direction. He's all I've ever known.
Wow.
Yeah, so I'm married, obviously, and the two ke amuhetsi and o amuhetsi are my first and last born.
Manje ke loluthando lwe radio luphuma kuphi?
Yazi eqinisweni ngithi when I look back ngithi yazi when you grow up uba namaphupha amaningi as a person. And mangibuka, I think from the ages of 16 or so, I discovered the radio station works in East London in a very weird way, nalapho nje. But ngangazange ngibone ngingasebenza khona, but I think lanto ukuthi uze kunomuntu osebenza eradweni, then you get interested and you're like, hey, maybe one day I'll be there. But kwaba iphupha icimayo leyo, it wasn't something ngangithi, you know, I have to make it there. And then one day I was in my gap year, 2010. Futhi ke ngathi ngihleli one day I got onto social media, Facebook, ngabona ukuthi babefuna i-sport presenter, but ngangafundi kahle. I thought bafuna i-news reader. Futhi with your lay mind ucabanga ukuthi hayi anyone can read news. I say lay mind now because as umuntu ozifundayo indaba, I realize akusiyindawo yokudlala leya. So I read it. Ngathi ngabhala igama lami, kwathi I write your name, leave your contact, ngabhala ama-contacts wami. Ngathi ngihleli kanjalo ngathola i-call, but I was busy in the bathroom. Uma ngibuya ngibona le number, ngithi mina hey, ngizama ukufona back and I realize ukuthi it's the station. Ngibafonele, uma ngilalela the voice abayishiyile, i-voicemail abayishiyile, I recognize the voice of that gentleman.
Wow.
Ngathi ngithi ngeke ngiye. Uyabona le nto ukuthi hey, bengizidlalela mina manje sengibona ukuthi bafuna i-sport. Mina i-sport engisaziyo kuyi-swimming because I was a swimmer ne-netball and akusiyo ama-major sports codes in South Africa.
Yeah.
So uma ngibona this call, ithi ngiyeke. Mara ngibe curious, ngilalela i-voicemail. I recognize the guy's voice because besiku-youth group together.
Yeah.
Ngithi bazocabanga ukuthi ngiyigwala. Sengibukelekibo ngithi ngeza.
Yeah.
And ngangempela I went to the interview futhi kwanentethi kimi, be honest. Mangifika lapho, fortunately bekuyi World Cup ye cricket. Ngithi kube, you know what, cricket I'm very good because bengidlala nayo. I know cricket, I know ukuthi right now kudlala World Cup, but ngeke ngize ngiqamba amanga, amanye ama major sport code angiwazi. But I know cricket, I know what's happening. Base bangibuza kwakwenzakalani, ngibatshele, and the manager looked at me, athi okay, sizokubiza back, mhlampe will call you back. Masiphuma e-studio that day because bekune finger access code. So usisi lo reception nakasikhipha ujahele umfana we-production athi kimi, the manager's asking you to stay behind. So I'm sitting there ngiyacabanga to myself, hey, mhlampe bafeel ukuthi they haven't asked me enough, le mibuzo bafuna ukuyibuza. Ngihlale bangibize. Kanti they told the guy, the last guy who was in, ukuthi look, we're not going to waste your time. Simtholile lo muntu esimfunayo. Mangingena inside, but you know what, we don't want to play around. We are going to train you. We really believe a voice in yakho. Ngaqala kanjalo, but ngeke ngize ngithi ena before that nganginephupha to be on radio. Yes, yayikhona leya nto ngoba ngangisazi umuntu osebenza khona, but I never fell in love with it like I did after sengiqalile khona.
Until kuze kube yimanje.
I was out of the game for a year. I don't want to lie. Very unfamiliar for me. It has become part of who I am. And footing is an issue. Even if I move to somewhere else, I don't see myself parting ways with radio. It's a fever that's wrong in you and you're
uyazi abantu uma ngibatshela kanjalo aba understand. Yazi abayi understand le nto ngithi uyazi in iRadio Pulpit is my second home and angiziboni nje ngi
ayiyekeki le ndaba.
Ayiyekeki. Yabona lesikhathi umuntu azo mhlambe azongena naye kule industry lapho bazo understand khona.
Yeah.
Ngicela sibuyele emuva kancane ne. Cause sibuka uhambo lwakho. Khona manje ungulukho, ungumama, uganiwe, uneyingani. Kodwa kunalo lukho lo osakhula omncane. Ukhulelephi and ukukhula kwakho wakhula kanjani?
You know, ngikhula my first, let me say, obviously first 3 years of my life bengihlala emakhaya noma kamamama ugogo wami. From the age of 3 sase move ake to a more city place kunendawo in the Eastern Cape about Ibarawesh. I think the core of who I am or ubumina buqala from that age of 3 to the age of 10 and ngizokutshela why ngisho kanjalo. Masimuva to Butterworth besibancane vele, so anginanje recollection ka 3-4 mara ngiyatshelwa ukuthi besihlala kule ndawo bathi kusemjondolo masisikhula, but thina besingayazi kahle hle. But by the age of 6 ngikhumbula kahle, the age of 6 for me personally ukuqala kwami ukubona uNkulunkulu, believe it or not. One day we're driving back from preschool, yimi, it's my dad, my twin brother and a friend of ours besihlala in the same yard. Masidlula kunento engathi i-bridge maungena along the N2 ungena in Butterworth. Masidlula lapho sibona abantu abaningi siyabona ukuthi kune accident eyenzakele. We drive past it, siye ekhaya sihlale roundabout, and remember uphume preschool half day ngabo 12-ish. Roundabout ngabo 3-4 kufika umfananyana omncane angena akhulume nobhuti wami, sisebancana ngithi asikaka igate ukuthi kwenzakalani. Manje sithi angena lokho ephuma angena aphuma ubhuti wami athi kumele ukhulume nobabami. Sisahleli njalo we discover ukuthi the accident we had passed ubhuti wethu esimalamayo.
Sure.
And he had not come home up until that time.
Sure.
So my dad immediately I pick up his ntoza ke ajahe ngoba kuthiwa he's at Butterworth Hospital and ikhanda selilikhulu kakhulu, is unrecognizable.
Sure.
But fortunately this boy had seen my brother. So he was the only trace because he was unidentifiable in the hospital. This boy went home wabuya wakhumbula ukuthi hey mele ngihambe ngitshela abazali balo muntu ukuthi kunento eyenzakele nje. Long and short of it, umawambe lasebenza ngoba behlala nobaba no-anti nje osizayo bekahamba in the evening. Umawamabuye because bekaphangela about 2.5 hours away from la sihlala khona. Abuye bam-attende, he was moved from Butterworth, he was airlifted to a close hospital in East London, where he stayed in coma for about 6 months. But in that period, sibahle ngenze ngiqamba amanga, njengengane ngambona uNkulunkulu. Ngambona because you know, umahambeka lokabuya sifundisa ukuthi sihlale sonke la ingane sithandaza. Vele ke besithandaza ngithi makulalwe ekhaya. But kule period bese sithandazela ukuthi avuke. And kunayo le nto yenkulumo ova abantu abadala mabakhuluma, we would hear ukuthi ithemba alikho vele because bebathu brain damaged nje akasaphili. But umahambeka angafuni ukumyekela. Kuze kwathi ugogo wami athi you know ngikholwa. I've always been to uNkulunkulu, but watshela umama wathi ayikho practical lento sayibambelele la. Ngane is dead. Let's think about that. 6 months later wavuka.
Wow.
6 months.
Wow.
Akukho wavuka. And ukuvuka kwakhe nje kwavele kwajaha within 2.5 weeks bekasabukile sekhaya. So for me as a 6-year-old, bekuyirealization yami yokuqala yokuthi mhlampe ngempela lo uNkulunkulu esiloko simthandaza uyaphila.
Yeah.
I recognize from that point, but remember, I'm still a child and khona ukuzireconcile la lezi zinto. Kwaqhubeka ke sakhula at the age of about 8, 7.5 to 8, ubaba wami wabakwe hijacking same Butterworth. But they shot him, becabanga ukuthi ba hijack i taxi wayehamba ngayo yomsebenzi. My dad was a police. Bebane police gospel. Makadropha abantu bambamba inkunzi bamdubula, they shot the lady wahamba naye washona, but my dad survived. Bangagcini lapho, we had to move because remember siyingane, we don't know ukuthi simuviselwane. We moved to a remote township. They hid us, thina singazi. Bathatha abazali bethu bahamba kithi besizihlalela, kwabuya uma wami because angithi uma bekasebenza 2.5 hours away.
Yeah.
The system yambuyisa ukuthi ahlale nathi, sahlala naye. Sithe sisahleli one morning baba wami abuyile because bekahlale PE. Uma wami sekahambile emsebenzini. Sithe sihleli sabona ubhuti wethu abagijima and he's only 4 years older than me. So if I think he must have been kwabo 14 kanje. Sithe sisahleli sambona egijima next to our window, wafika esiqapheni sikababa wami wawa. Makambuza kwenzakalani wathi bamdubule.
Sure.
Sabheka sonke sagijima sesiyasaba ke manje kwenzakaleni. Bahamba sajahiswa saye esikolweni. And that was a realization ukuthi our lives were in danger because we were escorted by iy'moto zamaphoyisa, those military cars, zingazi ukuthi kwenzakalani. They set us down masibuya esikoleni that day and they tried to investigate ukuthi akunalutho esikubonile. My sister spoke out athi angiboni imoto ekanje nakanje. They looked at each other bathi hayi sebamtholile. And imagine as a 10-year-old, manje uyaqalaza and uyazibuza ukuthi sitholiwe, but obviously umqondo wakho uyagijima now ukuthi oh, so people were looking for us, because let me be honest, babambe kangafuna ukooperator because bekathi if ubatholile nayo uzoziphindezela. So then my brother was taken to hospital. We were always guarded. It's thina besilala with the AK right with my dad. Silale egumbini elinye nabazali bethu because we had to be safe. Iqiniso. Masiya esikoleni besi-escortwa iy'moto, and within those months they had to orchestrate into ukuthi sihambe sibheke in East London. And that's how we ended up in East London, because bebezama ukusiprotect. We moved. So in all those moments, ngambona uNkulunkulu saving my brother. I saw him save my dad. I saw him save my brother. Ngangazi, imagine I was a child. Ngangazi ukuthi umuntu can get shot, a survive nje kanjalo, 4 bullets.
Sure.
Both my dad and my brother have identical operations. Well, these people knew who they were shooting him to die.
Wow.
He was a 14-year-old. Ngakhula nje under that. Ngambona. You know, I accepted him. Ngoba ngavela ngangikhulele esontweni. But as an age itself, I think I really could realize ukuthi we are only here because of the grace of God. Ngoba masifika esilandweni basitshela bathi identity yenu niyikhonsile, ningabatshela abantu ukuthi ningabobani. But ngoba mina I was always a bubbly kid. Ngenza ama-public speaking. Bangeke nje bangazi ukuthi ngibani. That's how I you know, grew. Ngamazi uNkulunkulu from the age of 12. Ngathi, you know, this man.
Angisamyeki.
Then besamyeka ngempela nje.
Wow.
I took him and never looked back. Literally, you know, ngakhula naye up until ebudaleni bam nje. I've never let him go.
Wow, what a beautiful testimony. And okuhle ukuthi lo uNkulunkulu wam experience usakhula and lento ukhula nayo uthi yebo uNkulunkulu uyaphila ngoba ngimbonile esindisa my mother, esindisa my father. So ubukhulu bukaNkulunkulu imsebenzi yakhe futhi uNkulunkulu. And you know, kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi ngeendlela ezihlukahlukile. And kunezinye izinto ayirevila kuthina ngeendlela futhi ezihlukahlukile. So wena eyakho indlela iyona le ukuthi akubonise ngabazali bakho abantu ukuthi ubakhonzile, and abantu okuwukuthi, you know, ubeke impilo yakho kubona.
Ngempela.
Yes, uNkulunkulu wabonisa amandla akhe ukuthi uyabona uma ungayibamba kanjalo wakholelwa kuyena, kusho ukuthi nawe empilweni yakho uyohlezi enguNkulunkulu lo abonisile ukuthi unguye kubazali bakho. Wow.
Bengithi bangikhulana abantu ngithi, you know, uNkulunkulu ngizwile ngaye futhi ngeqamba amanga
bathele
kuye, but more than anything ngize ngambona ngamehlo amenyama, ngabona ukuthi is worth ukuthi ngiyikhethele yena mina. Ngisho noma sengikhulile, my parents babuyela kwiindlela zabo nje, bakholelwa kwiinto zabo, but ngatshela ngathi lo bangibonisa yena uNkulunkulu in the beginning.
Yeah.
One engizobambelela kuye mina ngoba omunye angimazi.
Yeah. Wazi lo.
Wazi lo mina bangifaka kuye futhi ngamkhethelenza ngamkholwa.
Wow. So, what a powerful testimony. Lukho, ithi ngithathe nje i-break encane and then ngizobuyela kuwena.
Okay.
Zibanda kanye nathi ekuguquleni impilo zabantu ilizwe liphela apha ku Radio Pulpit 657 AM.
657 AM, Radio for Believers in Action.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love on 657 AM.
UNkulunkulu uyaphila and uNkulunkulu uyaphilisa sibuzile ubufakazi kulendaba kaSisilukho Mkwedi Phuthi njoba ke ngishilo ngithi usazomuzwa usazolizwa leli phimbo la ekhaya every Wednesdays ngo 12 emini kuzokushaya u 3 and na Friday between 4 kanye no 6 ntambama. Sisilukho siku lenyanga yabantu abasha and nawe ungumuntu omusha mhlambe kulo othi hey uyazi mina kunezinto eziningi ngithi ngiyazama omunye aze athi uyazi ngizama ukwazi ukuthi purpose yami yini kodwa namanje angayitholi angazi ukuthi ngiphile lani ungathini kuloyo muntu omusha.
So you know sisi mina ngikhula like ngisho ngikhula enkosini
yeah
and kube kunalento ukuthi ngilokho ngicabanga ukuthi as much as impilo ingekho lula but nginento ethi anginayo enye option uNkulunkulu kuphela. No ngike ngahlaseleka kakhulu ekukhuleni kwami ngoba bengiwumuntu nje who believed in no sex before marriage. Mina bengibelieve ukuthi mele ulinde enkosini. And one of the things abantu bebaya bathi bakunikeza ama options. I'm going somewhere with this. Baloke bathi you know if you never get married kwenzakalani if this happens abanye bazothola ukuqamba amanga ngeke uzuphile nje you know ngaphandle kokuphila impilo ethile because we always think impilo kumele be black and white yeyibona
yeah
ngisho ngathi you know if uNkulunkulu ingenguye if he does not do it for me ngicela ukuthi ngenzeki at all. One thing engifuna ukuyifundisa abantu abasha today ukuthi ama pressure angaphandle bangikhuluma ngama pressure angaphandle ngikhuluma ngepressure to succeed kunabantu abathatha ama cards ngaphandle ngoba befuna ukuphumelela empilweni mhlawumbe wena ubabonile bephumelela bengena ngisho uNkulunkulu uloku uyibuza nibuza ukuthi kanti wenza kanjani ngoba lo muntu akazali no Jesu but today ngifuna ukuthi ama shortcuts ngiyakusize ngalutho raza ubambelele kuNkulunkulu because uloko khona in all times you know hold on I will not omit ongeke ngisuse into ukuthi kumele sisebenze kumele sivuke every day and fulfill purpose uNkulunkulu naye naye impilo zethu but akunanto ebaleke ngathi ukubambelela kuJesu maziyo bambelela kuye as you study as you work hard as you hustle as you do everything but wazi ukuthi his promises uyebo no amen and that's it these are chances zakhe lezo
yeah
hold on to leliqiniso laziyo ngoJesu wazi ukuthi if uthi uzoyenza yazi mina ngimbone ngisho even in the previous year engiphumelelise entweni I never thought I would come through in fact I never thought ngazifumane the position I was a year ago but uNkulunkulu said to me as long as wazi ukuthi awunayo enye option ngaphandle kaNkulunkulu zikhona ziyapresentwa kuwe but wazi ukuthi wena as ulukho awunayo enye ngeke uba sayithathe enye because umbonile uke wathomnyini sasazi years ago wathi ubeke walungu kuThixo
yeah
it's been good to you ngaphambili sokuthi ngoba ubona ingathi akho mnandi manje ngoba kunezinto ohlangana nazo emgaqweni bese uthi ay uNkulunkulu akangilungelanga because ubeka walunga empilweni yakho before so hold on to him hamba uyofunda ngeke ngithi uhlale ungafundi hamba uyofuna lo msebenzi kodwa let your fall back be uNkulunkulu nesikhathi sonke
yeah Bantabasha ngiyathemba ukuthi nizwile le advice egcwele iwisdom esithola la kuSisilukho Mkwedi ngisipronounce kahle
Mkwedi
ya Phuthi ya ngempela uNkulunkulu uyazenza imanga ezimpilweni zethu.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy.
Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.